tuli ku 9.4 dembe fema muziki nevi kuzimba dakika ziri kumi na mkaga zaka itako sawa esatu. Oh my god, tunakola zaka itako sawa ate esatu zama chagona korwa lero wano wetuli bantu bange.
Entandalo, entandalo, entandalo. Mu programs wenje kuchenda katonyeze nya Dembe FM umuziki nebi kuzimba
afande nabasa okuva afande nabasa Nicholas na tete nkugambye bana ate boba kusinzeko abadde amanyiye yawamba naye kati yasindikide message ekyo nangamba shamis aba afande saga abavao nga tebakonye dance sebo bakonye naye ate bano boba susse ayayayayayaya kati abachala tugenda kukola competition afande Kazungu na afande Sumai ya Bensanji kati nebana abe katwe tulabe bata amyasinga ene wabatu uiza tulikumuku tuga 9.5 dbfm wa mziki nebi kuzimbe dachika ziku vila msambu ezaka ita kusawo satiza machagona kuruwa lero tuwa niliza muntandalo mu programs wenje ya machagona kuruwa lero nga tuwa gamba tulina bafande wa sababili bagenda kubela nga watuwe ya njua batubuzeko ayo tuwele nga tuwa ya wayamo emu bili satu nia kubige na maso mga ngatiria Uganda na dela mkasira kaneno akakalu wakati wabe simbiewo wakati wabavuganya kufibie njaulo ate kusana bakoma dembe. Good morning afande tutandikila hao
this is a program atena abatuliza ku Dembe FM atendo za byogera byonna bigenda kuwaziza zimba
amazimba kenyini
amanya ze Gilbert Nyaika assistant superintendent wa polisi atenga nze mukwanya kanya wa polisi no muntu wa bulijjo mu bendo bendo lya katwe
okay yes. Tusansenyo kulaba afande mubangizi
neanzo mtestesi
amina
abatuliza abawulize ba Dembe FM mwena nze superintendent of police no sent mangizi iranze DPC katwe
alright kati wetuga amati DPC we katwe obo twala wana wana wa
katwe si marking echu yenga we mujimanyi na ye stretching akuva ku clock tower negenda mpaka kabusu kubitala nesala kawoa negenda kunajana kumbi roundabout
okay
nekiri la mpaka unamwaya
okay mpaka nakawa
zana
okay
zana. Negenda mpaka busabala munyonyo tuli wano ku nsambia
okay
bwetyo
tusansenyo kubalaba abatuliza tulina afande mubangizi DPC katwe police station oba police division then at the same time tulina afande Nyaika Gilbert era na yenga avude katwe police division tugenda kubanga tuwayamo kubige na maso mganga atiria Uganda era nga njagala kutegeza gwa tuliriza nti ensonga za tulimu ensonga za kalulu ensonga za byabufuzi ensonga za byakulwanira ntebe buli omu agamba wanonze nsobola wanonze nsobolawo wabula mu mbeera eyo wabeerawo embeera eyokulagako oba eyokuwa abawagizibo noba kakasanti yegwa asinga oboli abasoro kubera nga bakulonda mukalula kabaka binda binda era nga mbudde buneno mu bantu abagenda maso nokunonya akalutwina maba kulembeze bwegwanga that is the interview wa president era nga kuli kaba abavuganya munana ne wankubadde nga waliwo abasinga okubera nga batunulirwa then at the same time twina abakaba parliament bitundu bwegwanga byonna okwetoole eggwanga lyonna era bagenda maso nokubera nga banonya nabo akalulu.